It's another game. Got your boy. It's goddamn Skid Lati.
Dino Beats.
It's another one.
Dino Music.
Na machine gun. Na rungu pepe pepe. Ni kanye shetani. Ni funike na nyungu ni pepe pepe. Ni kigonga na moka. Peni chikichi, kisura sinyolita, shepu gigi gigi, niwe,
nipo on fire,
nawasha nazima, kilo mbaya, anapenda mikunjo, chuchuma kama unapiga dek, nikupe joto joto, chuchuma kama unakatago, nionyeshe changamoto, chuchuma kama unapiga dek, nikupe joto joto, chuchuma kama unakatago. Nionyeshe changamoto. Naina anapenda makomando, hey, makomando. Vita kali hakuna mgambo, oh, hakuna mgambo. Washa anapenda ni mpakate, konde boy unonili mwake. Akitembea anatetema, line kilamba na mesa mazima. Mama hey utaniua. Uko nyuma solo, nikipeti na kamia. Nipe shot mama. Napigoza ki vampire. Nipe shot mama. Napigoza ki vampire. Anapenda mikunjo, chuchuma kama unapiga deck. Nikupe joto joto, chuchuma kama unakata go.
Go.
Nionyeshe changamoto, chuchuma kama unapiga deck. Nikupe joto joto, chuchuma kama unakata go. Nionyeshe changamoto. Basi baby tukombeke. Hakuna kulala mpaka monye. Hey, tukombeke. Hakuna kulala mpaka majogo.
Tukombeke.
Asa baby. Hakuna kulala mpaka monye.
Tukombeke.
Asa baby.
Mpaka majogo.
Tukombeke.
Asa baby.
Asa baby.
Tukombeke.
Asa baby. Mpaka majogo.
Yeah, yeah.